a clean jacket. A vibes on the beat, a rahasi management.
You are one in a million, oh baby. Ebyange byonna yekwa bimala, oh baby. Omukwano mungize kundaga, era ndaba gwe siraba balala. Mubyo mukwano yegwe wawangula. Nze nkuwadde n'engule, bali tebakusobola bakulekeemu, baby. Buli kimu yegwasinga, bali sibalaba yegwe gwendaba wekka. You are one in a million, ebyange byonna yegwa bisobola. Omukwano nja kuwa mungi kuba kyonna ze naawe
njagala. Ndene wange wawamba, era wambira ddala. Omutima watwala, era twalira ddala. Ndene wange wawamba, era wambira ddala. Omutima watwala, era twalira ddala.
Wawa, wawa, gwe wampamba, omutima gwange gwino twala. Wawa, wawa, gwe wampamba, omutima gwange gwino twala.
Sikyalina biseera byabalala, obubwo budde bwe ninabuka.
Kube wange wawamba, ne bwe ne bakakulaba mu biroto.
Yo gwa basinga hani,
ne wange nkugita baby. Nkiriza tutambule babiri,
me and you, tudumye bali. Waina binjagala, ndaba kusila babalala. Mubyo mukwano yegwa wangula, wankuba nyo zena nendewa.
You have a sexy body, for your lover go kill somebody. You have a sexy body, you turn nice to have a single.
Dede wange wawamba, era wambira ddala. Omutima watwala, era twalira ddala. Dede wange wawamba, era wambira ddala. Omutima watwala, era twalira ddala.
I thirst for you when I wake up. I feel fine when I see you. Yeah, you are my one and only, and I make you a princess forever. What you feel is what I feel. Chikulu mamanya nange chinuma. Twakwatagana mutima ne mumoyo. Abalala baligete bamanya ebya feel. You make me fly in the sky. What you say I can't deny. Yeah, you deserve the whole world. Balala babi mutusigali fika. Wange wawamba, si wakana na kiliza wawamba. Umutima kwange kuna nukutwala, pati nkusabu kukumbe.
Nene wange wawamba, ila wambira dala. Umutima watwala, ila twalira dala. Nene wange wawamba, ila wambira dala. Umutima watwala, ila twalira dala.